ngishela le ngakethi ngishela intombe enteke phethe kahle kabi ibayakala bonke abafana sebetha iphethe kahle mina ngishela le ngakethi ngishela intombe enteke phethe kahle kabi ibayakala bonke abafowethu sebetha iphethe kahle wakhiwa wamabele ntomba kusho lutho lokho yeya kusho lutho sityalo ngiyasola bafana bayibuka amabele aphayo wakhiwa umzimba wentombazana yeya kusho lutho sityalo ngiyabasola bafana bayibuka amabele aphayo Solo